tell it them. Yes, sir. Call me Batman. This is my book classic, aka Mpao. This is the leap. Back to the left, back to the lights. Yaga. Yes, sir. Nilistani muda mwengi sana kukupata. Aikuwa raisi nilisafa. Shimu nililo chimba kina kirefu sana. Yes, sir. Mtani wanajitaga majuba. Kazi ndo waza watu kuvuruga. Chunga chunga sana maneno kama spana penzi. Akisi kubali. Situ metoka mbali. Awa ijui safari. Tumepewa kibari na Mwenyezi manani. Niye tamu yako halali. Nina kupenda uwiu. You flex like a uwiu. My baby wangu uwiu. You such a beauty uwiu. You flex like a uwiu. I love baby uwiu. Nacholizwa nikiwa kwa yangu line. Choko choko za nini wakati tuko fine. Umbea na maliza bando ni wambie. Uyu she's my finally. Sipende kuna watu wanaandamana. Kusema vangu na wangu viso na mana kusiriba tu. Oh yeah. Msizani kama kaja kwangu kajileta tu. Nilisafa mchana na usiku. Mana penzi lake bora na nusu. Maneno tusiwape. Mungu watu jalie one day. Shuba miti wale. Bari yetu wasiogere. Si tumepewa kibali na Mwenyezi manani. Niye tamu yako halali. Nina kupenda uwiu. You flex like a uwiu. My baby wangu uwiu. Such a beautiful wheel. You flesh like a wheel. I love it, it's a wheel.
Yaka. This is when I'm a boy classic. Goldie never gets older, man. This is old, but as good. Thanks for you know me. If you don't like me, you sister should like me. Holla.
Liza on the mix.
To the light. This is the link.